igama lam ndikugalekile bheyi ngoku ndingumntu wempenshini ndavuka ndaqoba ndinangavoti hlobo sasala nzima ngalo muthi ndiphinde ndivote mhlawumbi ndawuthi ndisifa nokokhwintwe ndiyifumeneyo ngoba sasiyifuna izindlu kumane kuthiwa sakwenzelwa sakakhelwa sakakhwela ihamba iminyaka ngoku sesibadala ndanoba sadeske sizifumane nezo zindlu erhini ingathi kubhetere kunalapha babayenzelwa bona izindlu phaa erhini abanye bethu besuka apha baye erhini ten bakhelwe phaa izindlu kwathiwa nathi sakwakhelwa ngaloo nyaka kwakhiwe ten kodwa thina sikakhelwa ngoku sisajongile ke kodwa